Ɗoyo Studio 80, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Gagni kante to ɓoggi jande ko fandu haala Mamadou Oussama Sego jammi waadi sakaraɓe heeɗiɓe. Ñande sappo jetti juillet woni ko leydi Mali ndi yambinta ñalloma hertanago jammare ndeɗo yambere e wattumo warfindennagu caɗele ñamdu e kabaru ndiyam ceni ɗammana heddi latade sugullaji. Ko anni asindugol golleji baale politique ɗe immina ko weli sanne pelle yogaji fana muɗum woni ñifude basiji hakkunde yimɓe. Projet lolliɗo nexus kabaru wita wita ley Mali e semmingol jatteji ɓiliɗe eggugol yimɓele ley leɗe keri sahel ngel fuɗɗi ñande alal bare nde wonande OIM yalla huncande hoore kuteji weltere wakkati ingon seme kabaruji amen hande beete aljumari sappo e ɗiɗi juillet 2024. Bisimilla sakiraɓe. Ñalloma mbiyan yambere ñalloma hertanago jamare ley Mali ñande sappo jetti juillet ho mbiyan yo e wattumo leydi ndi ene jogui tellaji hono rafinde nagu caɗele ñamduji ndiyam ceniɗam ɓeydade ɗum ɗum kewalla yimɓele yo duntiɗ allaji laaɓal e cenam e kañe ñakkugol cuuɗi dogotoro eko nandi mum en dabareji ɗi naɓɓilli e hewtagol jaam e deƴƴere. Ali Cissé wonko heɓani kene fayistango Ousmane Ñaly Boule e Ousseyne Cissé.
Sigaso ley ɓale leydi meɗen ndi yimɓe muɗum ndu kolliti wiide tiɗɗal gonɗo batte rafindenago o laatake sababu ɓeydude caɗele yimɓe o région ko ɓe jeloto guura heɓe ko heƴata ɗum wawi waltininde hakkillaji yimɓe.
Malinkoɓe kaja sallah Mali ana yara yeeso, kañum woni arande haɓade rafi ñamdu ñawuji gonɗi ɗo, kañum mbawen timminde tiɗallaji gonɗi bangal courant kañum ndiyam. Nden ka hakkille ɓiɓɓe Mali joɗoto, so ɗum wawama waɗede jaam waran ley ɓerde maɓɓe. Jaam sallah eɗen keɓa wurde fa gaso, an hani gollen fa yotto kaddi jafodiren kañum en jaaɓen wurdude tawe en sendaki.
Gaw ley saha ngal bankas ley e région Bagnagara fa yottade mutti ley wuddo leydi ndi yimɓe muɓɓen ana jogui tiɗallaji bangal gollirɗe ɓurɗe hasindinede guure e kabaru cellal koɓe dartata jaam e deƴƴere heɓe yalla yimɓe ana keɓa burda no moƴƴiri.
So yimɓe ana kewa yaade wajibi noon ko heɓete ko heƴata, wajibi noon wonɗo tiɗalla warata, an hani ko dokken hoore men wonde golloji gaɗoji eɗen keɓa hunde. O wakkati Mali ana tiiɗi sande, wakkati o ana tiiɗi mofti rafi ñamdu ɗum ana hoto fuu. O wakkati hemde kalis ana tiiɗi, o wakkati saabi rafi ndenago cottoɓe kewɓe ana kula yaltude wiide ɓe cotte an nokkuji goɗɗi.
Gouvernement o ana wondi e wadde bawɗe e muɗum fuu yalla ɗi tiɗɗallaji ana keɓene jogala. Ɗum holti wiide mairie commune Urbaine Gawo Aluseni Dorantier o conseil communal.
Seeɗa seeɗa ɗum hani yarude, so wona ɗum rafi ñamdu ɗum tiiɗa la mawɗo noon, hemgol cellal ɗum ana hen. Ka hannden min jii hooreɓe ɓe ana wondi e wonde ko woni e bawle maɓɓe salla e ɗum timma, miɗon kooliɓe.
Gollirde noddirtede fondé loni pour la population holitiwide imadaraji kani ɓeydede yalla potal ana waɗa hakkunde yimɓe. Ñalawma keƴanaɗo jamare nde ana hani yambinede ley Mali sappo e jetti lewru juillet ndu.
Sacrement tuta hakkillaji mawdu kabaruji bangga bema ama facebook hen x twitter kiɗɗo law Mali immini mbiyan anniya sindugol baali politinkoɓe ɗo fumbitama ñande allahbar nde e battu ministre en e wi laamikoɓe ngol ɗo sindugol waɗama noon yalla dow deƴƴerno hewte banggal battu mawɗo kartital hakkude ɓiɓɓe leydi Mali. Mbiyan ardiɓe baali politique kañ jignoɓe jande dowre jetti sanne kaɗo anniya fadingal signine kanko Mahamadou Baba Kounta wonko heɓani kadi fastango Oumar Wagalo e Ali Cissé.
Oɗo anniyamo gouvernement o ɓami o fed M5 RFP Mali courant hollitiɗi weltiki do hen sanne. Kanko jokko laamiɗo ndeɗo fedde docteur Mohamadou Konaté o wimo haaja yimɓel politiki nanggaɓe ñalawma hannde o joppite.
Min kam miɗo mil jonka gouvernement o faami wiide sériyawol ngol ɓe ɓamigol wala fuɗɗo haɓɓi. Ɗum saabi jaati so yimɓe nanggaɓe kammare yeddi ɗum ana hani ko yoppite. Gouvernement o hoore hollitino anniya ko yoppino ɗum ɓamde oɗo sariya ko woni yalla jooɗa haalaji hakkunde malinkoɓe ana heɓa waɗirde no wooɗiri. Nanga nanga gaɗɗiɗine fuu caggal oɗo batu waɗi.
Ko laamu o holliti wiide yimɓele joyno politique ɓe puɗɗita golleji muɗum ɗi ko ana wawi latade sababu faɓe lena iblisaji jamare nde. Noon kanko docteur Ahmadou Touré o hollitiri wiide oɗo jangguinowo jande dow dowre o wi oɗo anniyan domta ko ɓooyi.
Laawol ngol ɓe jokki jongol ka an han yettede san, saabi ɗum ana hollita wiide eɓe landini jonka waddude parti politique en jodda haala. Batu mawɗo hoore holliti wiide gouvernement o kañe baale yimɓele gaɗoɓe politique le leydi ana hani ko tinno jonka waɗa ko wawi fuu yalla bilisa ana heewa ɓuytade le leydi.
Miccitiɗen wille sappo lewru avril ɓinon du golleji pelle politique kañi association ngaji muɗum fuu laamu o hollitiwde darne le leydi ndi.
anni a wita wita men yu nogo jetto jimbele ben sabi welter wakati wattu mo be tamantoto tapant jagum e taton na ben bitobe ana tewta golle limadi dum do welte li tongani o yem ben bangal jateji jande alarba sa pour jouer wattu kawrtal mabbe do projet nexus le mali dum se bengol jateji kambe egube kanyo dum lede den lede sahel gel den no itti jawdum dum won royaume belgique bangal ko buri milliarduji tati sifa goddiji tafnama oem bangal hitande kanko musa mali su ko tamatun kedan ko hebane do fason walcc ousmane yalbouli
kanko kumini do kabaruji golle ambassade belgique le lead amendi do woni patrick debouek holiti wiide o do projet waram faba san yimbel be waytagol wakati o yutini torda
be c'est un projet
o projet fanda mudun yo faba re jalleni bisimoji himbe egube wom ele mali dartidu al adara himbe egube yude sigaso yade kay himbe wombe le mudun ana buri ujunaji temede ron
100000 personnes
olivier grosjean kany woni ardo kumani do nele oyem le lead amendi o holti wiide ngodo heejo yimbel njohob njola yimbel igube jonde mu em janyeli tobe bisiminte fayeto yimbel kumani be kabaruji demal wadna dum
la recherche d'opportunités
dartude no kebal wadirta kanye kabaru wayl tagul wattu ana e sababuji ko watta fa himbe iwa lele de mu ben sadiji o yem ami ana fawi do dartude no tidallaji de kebinirte jogla fayagon jolaare habbe kina kabaru wayl tagul wattu mun tane hore
ministre malinko mjodi ben jola woni mosa ag atayer ka holiti kuyal mudum san fewde o do anniya
o mali environ
le mali le himbe teme dron fu ko yata chapande jeddo e nayon golle demal woni ko buri wadde demal ana jogi tidallaji sabe kutteji wailtagol wattu seningo hakillo e bi fabirede jawdi ana way nafude de nukuje didi e yago njolar hewli mum en san le mali
migration o mali
gouverneur m bala societe civile fayoto goldi be wobbe kumani be kabaruji sadda jawdi fedde oym woni kawrtube o do batu
Studio Tamani projet mo fondation Hirondelle do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
yotremere dusu semana no bima hala ben vacance sukabe den himbe kirruji be heppana vacance wara imjala be ngalali ngaluje mawde be droit de femme do ben kaba television ngaji yotreji kany dun nyamduje ko nande mudun tamano no wordi do watuji helan be droit de femme ke don ko asara jara heban en do faba hijaba am yogabe ke fastango Ousmane Cissé Ousmane Yalbouli
Newe bo may
machina ndiyam mi do yidi wado de vacances ngaji am to mamam debbo bo makko mi heban kadule kewde mi som hoti ngendi amin mi halna ya wayrabe am balde ko ngammin mi meeda yaade to neddo wado de vacances ndam jabata mi ya mi duroyan dabaji amin
no sawani boge
don yo sede fuji sukabe e baflabe to menya e sigaso jibbe wadde golleje jewtinoje tawene sukabe wombe bamako kany en bi yida yaade nokku fu keddoto do sabi ko kasendin ko wawi yewtinde dum en fu anado
bona decide
bamino anniya yaade nokku goto tammi do wonde domde taf min wara iwde mali ko jimmi sande woni yaade yiri majjo min den dan goto yaata ton to goggo ami min pidaya e vacance ka o mi do yidi heddade bamako do
jeddo bamako e tu
kanon sarabe wombe segu kora e mutti wana horsi dimbe yoppude suka mubben yaade nokku je godde sini e wi yogabe fanda mudun yo renu debbe wobbe collectivité e dum wattu foftere mo be kani janginede dum
o dum tonu jalar makata
mi da yoppude chukulo e am tan ja vacance min jam min gada feso balde sappo e joina noga min jam min jilo yo nam yoppa kambe inibe be jade be jilo be ngar kulo ngoroy kuy ikkito to golle be ikkito jande le vacances fadde ecole bamte gesa chukulo am jata salla e be bawa andude dum so septembre wari demmi accata be ja ecole
doni kalam fanana
sarabe wombe do bamako do an gad e bawde mubben fu fa gadno suka mubben ko kasindini fu ko be gadirta dun pati suka be mu yaade nukuji godde leybe ana hen mohammed kuyate gondo diande wala fo bugu
personnel
mine hore am chukule am jata vacances kulle de mbailitik pakati vacances e pijan sande fide ballon so be ngari min nanna yambe urana bangé amin do
mur kalan rola
fa han de capitaine gal sarabe wobe coltivide wonko gatti sugabe mubbe en e koltiwide fa suka ma heba birgol lobbol an hano heddo heddema kay bama o wada ko jidda tiagal dun janginama kulleji goddi
mano ko sisa gele
wakati newaki ti dalla won nokku fu mi shotto nyamdu ikoy amde wi an balla kam e golleji di min neddan cugol el an gorengel ekkito yo mu ingol moto nen ka be paman kulle kewde
na rat sigata bulla barako ko
e wi andino kabaru nedda ko kasum dambele gondo segu yaade nokkuje godde nafa mudun ana mauni bangal yirwere suka dun sabi e wi makko dawol sarabe jomun e sarabe bismobe jomun ana kan hokkunide hakillaji fa suko heba birgol lobbol
dem sene kalawro kacha
be be jata to munbe an hani famde wiide be cugolu ekol mun to ndube ngarbe jangude an hani ko be ekkito teddingol kanyo adiyaji men
kasana ta classiula
ko latifu o andindo kabaru nedda ko ana wajo sarabe dan ko ganni suka mubben ko wawi yewdinde dum ben le o watti foftere sabi e wi makko e dum isan bangal yirwere suka
minal mi pam Ousmane Niar bi sakram pawin do katana kabar ñu hande dum den no wa sat fum dadi bangal kuna fon 3320 mera mera non ko fan hani fam do fu budi no ko taw le telephone djumu do sere yotere meden magazine
sarabe babbiraabe e iniraabe odo bataaki ono wodani
oron kaani jogade hakkille martingol kumpa wargol aduna sukamodo sukamodo ana haani jogade talkuru jibinirdu
martinde kumpa jibbingol sukamodo yo huune mawne no yo golle du bingule dan kaaku
martingol kumpa wargol aduna sukamodo yo hakke makko arande sabi irum uditanamo damu e kewde
soni suko wala talkuru jibbingol suko o jattaake e le sharia leedi
talkuru jibinirdu ana hebe mere mere to merito
soni so sarabe martinay kumpa jibbingol suko mudu en ana hada suko o nadde lekkoy e wattuji garoji
so sarabe martinay kumpa wargol aduna suko o wawa hude heejoji cellal o hebata du mojjereji kewdi
ande wiide sarabe hebudo derewol jibbingol suko modon ana hebire e wattu lewru wotur
so o wattu welnima on jaan yeso sariya iru wayi bande wakkatuji kewdi ittugol buudi du ana wawi tawede
martinde kumpa jibbinde suko mudum yo beydande mo laawi kewdi e ngurna makko
bataaki direction nationale de l'état civil do golidal UNICEF
pabidir o jawdi agence italienne pour la coopération au développement
yotere sukaabe mo hebani juliette kulbal yam wi do majjingol beedo sukaabe kedan fasam ni husseni sisi en nyalle jam kureji jarankobe to wirma jo dende ngondo badade bamako ngadi baldi tati na bembanu sanne wattu mu be keba fi kabaru bingel mabbe aliyo mi jide abirodo suko o yaya jara le galli magutun o jantani min kabar mudum
aborabe mo wondi no fijudinde mirabe makko sella nenka esi debbo mawni ko debbo neli suko goto lumo zerni sallamo sorne do hunde goto den on suko dum wi o dowta dum ko be jata ko o darni jommutu bettotodo o wi on yoppama yeso on moto dun nabi ma fa luma cité sirakoro ko kanyum etti min darti ma fa min tampi
min ga dessé
sababu majugul sukaba be nakebi profuf wattu foftere sukaba hebo nakino golleji goddi alhali mbawdo latade sababu be majja sukaba yogabe be jidi bama ko do ci dabareji denagu ko e mabbe
ame claras duo
le dou mare min pijata so wana nele enele min jaltata be fiayam ballon le dou mare mon bananka bugunde fa bananka bu me majjata mi yata do goddi mido ekkito mu ingul moto luma so ayi do wuddi amma jan ayi tata kati mido janga ya musa bu dum wuddi ka mine abba amin jaadata
ana am fagaritta
sarabe hebo hulti wiide na metta sanne e humputingol majjugol sukabe to gaaw bamako yuruso ma yoru won dabare jidi mobe galle en politi
aujourd'hui sel handen no dum yarata no ana hayna yimbe e dum nodda en fu sababuji seeda gon hen eden baawi wiide saabi laaliibe non handen eden jiya yimbe ana jaarano bokkiri funjo eden jiya haboji na sato jati yimbe ana natta lele de feyyata jonka kawral yimbe laaliibe ana wonde mu'inede hoto fu ha dundun saabi no nokko worino salla eden keba iwde e di kulle kanyo torraji di saraabe be fu ana kaani kakkilade
majugol sukabe wana fe hunde heyre e wi kanko dunken da ku seydu magasa ka non ko du heewi dido wattuji di ko o jati sugulla mawdo ban goddo dun no dardi saraabe haybudi sanne sukabe be
no jison da
don ndara neldude sukaabe be ben janga ya uro ana so wana kanyum min nabambe be ekkito yo golleji so eden kayba sukaabe be wawa wande kulle tawe saraabe mabbe andai sato miccitinde be fade be ngabba tagal neddo mobe anda an haani ko sukaabe dokke ko ngatta kanyum edun neddo tawe ton kaybobe be wakkati furkal fine sukaabe men himbe mbawbe hinnaade be sande an haani biirude sukama haybude mo jamma e nyalo
ka kolo sitli
fede humanide hakkeji to monta en hulti wiide yontere fuf fandi fuf de yutinte majjugol sukaabe dido e wi mamadou lamine jara goto yimbele fede de won dabareji piadi yalla hinnaade kabar mudu
specifiquement
do amin do dabareji ko men bami ngoni neldude do bembereji ami kanyo yimbe ballobe min di kuna funuji sala sukaabe na heba renaade min puddi jati haalande won horebe men asikkan brigade de mers be min kalani hono di golleji anni kewa yaade haya be ngada ko be mbaayi ka saraabe kani hinnaade sukaabe sakko innirado
notamment les mamans
le odo alhali won ko fedde marimu gila balde yogaje no wada gajaate hakunde roobe do odo kabaru andon wiide kala ko lati sifa majjugol suga jitugol mako kay ana yowi do imadraji ngadeteedi don e don tawedum gor fufna hum pitondira e kabar mudo de wi honjotobe